wangu unasema love song ayo
Ndikudziwa ukukaigira pachamati woimba city jedwa kutairira Ukuganizira kawiri zosainira ndiri ndimanta umweo wako kuposa nsomina za mutima Ndizovuta kugawa malire Ula kwa kwaena wa usaike vaine kupambana kwaena kusavangise unditike tiku langaliza kwana There might be a slight delay pa ize Kusantula jimozi jimozi One thing that we show off jidipo dijikondi Venazi mango ndivuta kulongo sola podi ngati gai mafi Feelings the city when it's a don't you Maningo funa kukulimbiki zako I will love you with everything I own Usakali nane jifu wajo ndimvela jison Girl, I want you to know you're not alone De ugamakala ngati, ugamakala ngati